Akekho mafisa ukushona sithola ingoma inamba sayiloba lulusisi manje siyalinqoba noma kanjani mama noma kanjani baba lelo thembu ngalahle noma kanjani my sister noma kanjani my brother umsizi ungakhathali ngena ngapha ngesipani kumele indoda ihlanganise ngeke sihlale singadlanga but isiphande kwamalasi ngeke sisakasalifatanisi masama